wathi ngiphinde ashila umpuka wathi thingiphinde 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 bathi jobelada ngithi suka dede bathi show after show sengivule ebhaqwe killer thwati intwana yami zongithinta emoyeni nawe killer thwati ngizongithinta emoyeni bathi nawe mpuka ntwana ngizokuthinta emoyeni bathi nawe mpuka ntwana ngizokuthinta emoyeni 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 ashila umpuka wathi thingiphinde 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 ashila umpuka wathi thingiphinde
TD.
The moon.
You are caught on a woman, got me.